mapenzi inanichanganya, kama nimechanganyika.
Mapenzi ni vidonda, esha nifanye nilie sana, sitamani kupenda na hisi nitaumizwa, manake mapenzi esha fanya nilie kitoto, na ukipenda nipende mtoto, nikupembeleze dada, nikupe mapenzi usinizungushe kichaya, niachore chore, niheri ni chore tu, ni chore, niheri ni chore baby, ni chore,
niheri ni
chore tu.
Umukwano kwa wanema, wabinde mya, zivi alavu vyantama, iye kwe kwe na ninyina, kati wangu wa, umukwano weraba, wafuka biroto vyantisa, mubula mwange, bulu nukura bako nerava, sikwe taka no, kenda na waba kusikuru basa nyusi. Mino need you no more. Kwa nogo uze kwa nsala yoku buli. Wafuka maji breaker, breaker onana. Hey, kesiri chumacha pesa, pesa onana. Hey, oyakala wa money maker, maker onana. Ate,
niachore, niheri niachore baby, niachore. Niachore, niheri niachore baby, niachore, niheri niachore tu. Unanipa pressure, pressure oh mama, nashindwa kulala usiku na kesha, kesha oh mama, unanichanga.
Barua zote nilozituma kama ulisoma, mbona hujajibu? Mabisa zangu washenga nilo watuma kwako, bado nangoja jibu. Barua zote nao
niachore, niheri niachore baby, niachore,